PH Family. Nainga bagala chichaba ntubalamu Basekerani wonga bakugumya Uwale kawe chigele chimu Babade bagumya nga bakugea Na yenze na bakola chaba ntubangenga nalina bobulungi Akakajo kenalini na nakatema tema buli omwafu nechalia Atena lunolwe nalifunya kaogo kange era nalia nabuko Na ye katira wanze wanchukide Ababate base kanze wanyigide Tubate tuenka nankana Kativa wangu wachira kemirongoti Mukama chensa vyo jirontase Zawate simbatide Na ye kweche manyoli na manyi Konosituka walabe banatula Konosituka
Banatula
Konoyo gira
Banawira
Uze kansirike
Jangwa yogere
Kama yogera kuwange
Banawira
Bono situ katata
Banatula
Nabalawe banatula
Banawira
Kanze kansirike
Jangwa yogere
Kama yogera kuwange
Banawira
Basibia katambala Pulira bantwala Na yema njije tugenda Mukama gawali okufa Na yema njibono tuka Ibitala banasura Uluama njigoba na yuga Nevande kanze ningenda Mukama bono situka
Banatula
Na walawe banatula
Banawulira
Anze kansirike
Jangwa yogere
Mukama yogera kuwange
Banawulira
Bono situ katata
Banatula
Bono yogira
Banawulira
Uze kansirike
Jangwa yogere
Kama yogira kuwange
Banawulira
Kale batwala wula wuna yeji batulanga buti bitunu Batulanga rakuwa katonda wafe ya tuwade mukisa Balabalanga bakuba be basibe mbuto bamaze ne bazaala Tebalina nsonyi Tebakutala babalinga bisenyi Mwe bakagwe nsonyi Katonda wafaliwa wensega Batulanga lwakuba we twafuna Yesu twafuna emirembe Batusojja lwakuba we twafuna Yesu enyumba ne tuzimba Tukoze kye tusobola Enjiri tebagiwulira Waliyo ne baganda bange Mukama yogera ku lwabwe Bali makomera babanyweza Abamu tebalina misango Mukama yogera ku lwabwe Banawulira Bali mbikomera babawamba Naye tewalina nsonga Kirona misala babatulugunya Mukama yogera ku lwabwe Waliwo n'abasibe b'omu mwoyo Usabye yogera ku lwabwe Baawongayo mizimu gyabwe Bali kasasiro gyabawamba Mukama yogera ku lwabwe Babaloga banawulira Abamubi balemesa n'okufumbirwa Usabye yogera ku lwabwe Balala babayola n'ebigere byabwe Babayo tebalina magenda Usabye yogera ku lwabwe Begayiridde taata Bangi balina mu bwavu bungi Ate nga bakola nnyo tebawera Usabye yogera ku lwabwe Nabo bafune kasente Abamu tebalina na kuganja Ebisiraani batawanya Usabye yogera ku lwabwe Abaloga banawulira
Banawulira